ngeri abatulaba nakamba dava mu kintu kyafu mu kifo ky'okubuleka mwata mukago nabalaba ebikwayeka nga batini omukyala byasabula n'akwatedde yatayozaako myaka na myaka kyokka obufumbo bw'omuddo bwabalamira nenewunya n'omusajja kyakima eno era musajja nze kugwe naligayadde kungoye zakulira ezijjudde omu kiki ekikwesi by'obukwembo bwa buli budde kyemanyi okuva ku ncyago kyalina obulimiro bwo kyokka olabye n'omutima ogw'ekigayaavu bannange
mwami munnange nsaba onnyambe ne bw'olaba ndiira essunguli nzita lwaki munnange kyava njoga omukyala nanjereka bwe zikusaana ajja ne banne wano ab'okubibuga n'alyoka avumanze n'akazimula ampita akazinkuunya nnyama ya pusi gy'obeera omunene ayina kyanjiza atandiisangako obukyaba ku kibuga ewange gyajirumba najjayunda nakati wuuyo agenze mu lusuku okwerowoza amanene egyatalimira eyo nno gy'anaava n'ajandeega maama nga bwe ndi omukyafu bw'esseeyonja lwaki tajja naye n'alya kuntula nendabalangi eyo bweteveera mba nanyama mu maaso nandi mulunge nandaga obukyala bwajjaleega mwami wange obusungu bunuma naye mujja wange olisanga kintembi olindaba
leero luno ayi mukama osaano nnyambe luno oluyombo lunkwatireko okubyalema ompe n'amagezi bwe mba namula obikekwane libadde liwubyanza amaaso okuddira ensobi ezifuula amakula anti nga ntya nnyo okusiba enguko omunju muno kye nnava nsirika ne sibagamba konze weekitale kya butambuze lwe ndi kyaŋŋanga ndi mala gunywa naye raba mukama ebibadde bigwana embazi kwasaze pulaani n'abinnyamba n'aleeta oluyombo n'alubakubaka obumbiriri njagala tulabe gye lunakkira senga nno maama lumpewuddeko okubyuma nempona amaka gatenneeyagaza kamulinda ddo navumye banne mwambalire bampe n'akatebe kwembantuula nga lukoya yanguya
nosonyiwa okusa omusango omunene n'ennyumba mujja wanga nkeesa olw'endabika nekindeeta nekkabi okufumba ababiri manawake ennyiri akuswaza okukamala babakoola nti mukase nyoga n'alyokaavaayo neyetuumaawo kukitiibwa ky'olina abateekwa okuseba ng'omulagaani oyo atonnya mooli naawe mulabe muno
oba wamunoonyako ki
kibuuza omwami nga njagala mmanyisa ekyamukwagaza kankuwe n'emmiro olabeeba otunula nfunda n'omukyafu n'esseewemula ebitiibwa by'oyagala ani anaabikuwa nga n'empisa obuyisa azaakwesamba wano nnyazaala wakuwanda lulusu we wasiita majjo wano n'omulamusa n'okwambala enkunamya okwakunkooya bw'onsanga mu bannanga enkwatwa n'ensonyini jano bagamba nti tufumba babiri okumanya nga naawe mwambala mpalo nswaza
wano obulijjo bwe mugamba okwoza omukyala n'anvuma obugambo obuluma yaleka ayojanakwalate era nti mukanza okukira bwe nkirowooza kube ng'olima nnyo naye kisirowooza ky'obukyafu kwe kuva emisooli ekibala wano mbi w'abaana musabuzizi ekyo nakiira bajjuzi mukwalula baana nonyakoki oyo omukyafu owebbaluwa kyesikolera abaze kiki
kagibeera emikolo kotwalayo wokuswaza omuswaza
basebo balekere emikolo jobo genze neba kungo mwami atude nekuchwa weno otuka na balabyo bali memere olwa makudde gosa mu butundu bwengoye alyokanga mukama na binyamba mama ebyo bisana mu abagula figa labano bwaseka kubaba mukinye wamma bufumbo bwa tauni mu abugulika mutikuke
Chara mungoze bulungi nsanyu se nange banange mbadde kungato ekirala nsimi ekyobuteri kanga ndi wano kuba mu bakikola mwandinga se naye nga banange munswaza nnyo omwembiriri omusajja w'ekitiibwa nga bwe mundaba okubula omukazi gw'olaga banno ng'asanyusa n'embeeko mama ng'atabagala kansooka ekibuuzo ekyambuuziddwa nkyanukule nga mwagala okulaba ekyabansiimya wegendo nabe n'ebigoye ebyo bijjulule osabe n'ekizigo kye nkugulira naawe ow'ekibuga sooka weejjemu ez'enkunamyo ebyo byoyolesa nze sibyagala mwambale eggomeso gy'otuule wali twolese enjawulo ey'abaka abasajja n'abasa mulabe bakyala tebwe munekedde okkamala abaali banjeya bajje bandabe abadde omukyafu bamyamyansa nga adigida naye bannanga onyumira engoye wenjagala obenga buli lwomala emirimu gyo ne mu kisenge ky'obe muyonjo awo nno ndye nga byontegekedde nga njaganya naawe ofuna emirembe mu mutima naawe ow'ekibugompa nga kukitiibwa nze balo njagala okyusa obeere n'empisa wano jjuuzi wanswaza nnyo olwampita kiraabu y'abakyala lwetugabula buli mukyala n'afukamira mu kitiibwa nga bawa babbaawe empombo z'enkoko naye gwe munnange n'okikinala ng'ondiisa gula ebiwa oluwombo n'omunjiira n'enswala okkamala n'ejjusa nekyandeeta eyo ate munnange n'oteetonda ebyo olunaabimala byonna bye mbagambye bakyala alibankyaya alibawattima bange
abafumbo wasaana w'enjawulo twawulabye twambala obeere mu kyalo munnange kiriza omufumba beera muyonjo abafumbo wasaana w'enjawulo nga twawulabye twambala wadde ow'ekibugobe n'empisa ennungi obwo bwe bufumba amakula abafumbo wasaana w'enjawulo nga twawulabye twambala obeere mu kyalo munnange kiriza omufumba beera muyonjo abafumbo wasaana